yɛhwɛ adwuma a akyekyafoɔ edi a ne kɔsɛm ne ɛso na ɛnyɛ ho akatua na yɛnsa ɛkɛn ne yɛnsa yɛnsa ka no yɛnsa nka ɔmo yɛ budget a sɛ bia yɛnam bɛ 500,000 because sika san ne binya twa wonka nti wobehu na kakra bi ne de ahyɛ wonsɛm ɛba saa ɛma yɛnkranhyɛ na yɛntumi nku yɛn ho ɛnyɛ adwuma no sɛdeɛ sɛ yɛyɛ nti all over the years no Ghana ha no teacher adwuma no susum to say wɔmuyɛn mekɔ Cote d'Ivoire na mekɔ to Cote d'Ivoire na hɔnom sɛ sɛ teacher adwuma fa so wɔ so pa ɛfiri sɛ school biara ɛwɔ bungalows a teachers atim na obiara ɛwɔ kaa let us say, what other countries are, if you're within the West African sub-region, other countries, I'm going to teach you for power.